voi, lavo voi. Umenishi, nimerizishwa. Nimerizi, nimerizishwa.
You are holy one.
Mimi number one, number one.
Usinipeleke pupa.
Nami mwanadamu na mapungufu huruma mwenzio. Usiponiacha, nitajiona mindo mwenyewe. Nitajikopa na uli kigoma sitwende. Baby love you, love you, love you, love you. Baby love you, love you. Siachani nawe, oh siachani nawe. Ninakupenda mama o, oh siachani nawe.
Eti paka nife,
oh siachani nawe. Ninakupenda mama o, oh siachani nawe.
Eti paka nife.
Yeah, oh yeah, mauno uno kama samaki kamongo. Kinipitisha na jona joni mambo, oh joni mambo. Nitajikopa na uli kigoma sitwende. Love you, love you, baby love you, love you. Siachani nawe, oh siachani nawe. Ninakupenda mama o, oh siachani nawe.
Eti paka nife,
oh siachani nawe. Ninakupenda mama o, oh siachani nawe.
Eti paka nife.
Jalua,
jalua.
Sada,
sada.
Bekaja,
bekaja.
Baby.
Baby.